Ayiwakaw, a don sera weleda la president Barack Obama ka danga koro Joe Biden fiɲɛ sira fɛ Twitter kan min ka sigi cogo bina dɔn hakika la nin togodaw kɔnɔ a sigida mɔgɔw ka ɲiningali la kafola ni kalata sinsini waati fɔlɔ bi kɔrɔ cɛ kabini san 1970 la ni kalo damadɔw la a demokrati cɛbɔ 11 cɛla minnu ye u kan bɔ a jamanatigiya nɔfɛ cɛbɔ 4 be a ɲiningali jaabiw sɔrɔlen ɲɛma Saden, sénateur socialiste Bernie Sanders, bi a chebo nyema, jamanatiki Duncan Koro, Joe Biden, ye flanae, katuguni, demseni sigida nyemoro, Pete Buttigieg, ani wasaden kokun, Elizabeth Warren. Wasaden la sabalile, ami Klobucha, sanji bi duru ni kononton, min sigioro falena kosabe, kalata nganiya ou jateula, bi tenendon, sugandelit na ke, inafo kalata fe, nga a kalata lauka, la jela, ni abe wuleko kokus. Minu bina boloda bi shu fitri seli kofè noe nege nye tani konon tonna. Nyongonye yoro bakele ni keme wulon fla kono awa marabolo fanbe kono. Madola mangan kono akalatala ubi uyereb la usago chebo ka kurujan kofè. O kofè jekulu bebe jate.